Talata sappo e jeɗɗi lewru novembre hitaande duuɓi ujunaaɗi ɗiɗi e laso yannde joyi e mintaaji sappo e joyi habaruuji studio Kalangu e Fulfulde. Ɗimi Ali Ñalli Abdoulmoune yettintee moon. Sembe habaruuji meɗen hannde haalan dow jaɓol jakka ko bomɓe wonɓe no yiilo no kippita nokkuuje gon no jaɓa toon annda e durooɓe tondiki winndi département walam région Tilbéri. En kala nduni fa hannden dow hawrinde balɗe ɗiɗi firta ko e ko studio kala ngu waɗiɗi kan he gollidoɓe muɗum hano radioji e téléji gonɗi no gollida studio kala ngu. Yewtere pindinol studio kala ngu hannden waɗan dow asusu albarka fedde de rewɓe commune bande région Zender Thinguy. Durooɓe commune tondiki windi département walam bomɓe wonɓe no yiilo no kippito nokkuuje ɗe enden ni no ɗon no torra durooɓe ɓe enden ni sanne gam iɓe gara iɓe jaɓa jakka hano janngal no niya he maɓɓe hana du kamɓe tan wonno jaɓane jakka ka enden na mbiyen janngal o enden faa he remooɓe en ɗon no torre nani ko Almou Hassan maire tondiki windi wi'i Moctar Hammadou gam famtinde himɓe.
Un peu partout on entend la présence de ces gens.
No wodi to wi'a himɓe gonno ngara no ƴama durooɓe yoɓa goɗɗum ɓe arta kono ɓe lima dabbaji ɗin endan ɓe mbiya duroo o nani ko haani yoɓude sene yoɓayni du kondan ɓe dilda e jawdi ndin fuu naadu feccere mum naadu kondan duroo e hoore muɗum ɓe piyan ndennon sen duroo o tawi ɗum gasata sey yahale wurto hollajo en jawdi ɓe ɓendu so ƴeewi ƴeewi ko wi'a hokke ɗum tawi ɗum ɗon kokkol majjum no wodi ni ɗum en jam sey ɓe kokka duroo on ceede mbiya ɗen ya yoɓoa kanon woni hono ko wonno wiye ɓe mbi woɓɓe yoɓa filla ƴeeli ɗum kamin nanayi ɗum ba nokku gotto ɗum waɗi wiyama nokku ko ɓe mbiya jomum so ƴeelu kesunoon so yoɓuynaji sappo ɗum kay fewre minen kay min mataw futto ɗum waɗi fese wore
par on a eu un seul cas où ça a été dit.
Studio kala ngu waɗi hawrine balɗe ɗiɗi ko firta ko e ardiɓe cuuɗi radio e téléji gollidoji studio kala ngu downdu fanden ko watta noɓe nawtoro laabi kokkol habaruji maɓɓe nder wakkati mo leydi meɗen wonno waɗa cuɓa kiji ɗi yande miccintiɗen himɓe duni ko balɗe ɗiɗi hano hannden e jango kanno hawrine nden enɗen yata waɗowe nani ko Alassane Abdou Mahamadou ardiɗo studio kala ngu wi Alamin Wachar gam famtinde himɓe.
Si on veut qu'un
partenaire yiɗa tawe gollidal moƴƴi sanne sey gollidiɓɓe ɓen enda fuu jooɗo satu satu no kalda ɗum saabi min noddi keerol radio ji ɗi min gollidito ɗi enda fuu jiidal min kalda e maɓɓe ko wonno waɗa no wooɗiri e ko wala no waɗa no wooɗiri kamɓe ɗo hara maɓɓe toon ɓe gadda balla maɓɓe e dow fi on watta ko tawi ɗum fonditake ɗum famtino faa wooɗa e dow fi cuɓaaki kin e hoore mum ko wartu noyi wonno kokko habaruji haani jogoro hoore muɗum hakkunde muɗum e hoore cuuɗi kokkoye habaru ɗi kowata ko tawi cuuɗi kokkol kabarɗi ɓe golto nder muɗum ɗi enda heɓa waɗa golle muɗum no woɗiri dow fi cuɓaki enda gam Allah e heɓa yaadu yesso heɓɓe e nder
golle.
Kegani to enɗen di fasudu kiite mawnu ƴewtini tabintini talki natoɓe cuɓakiji conseilgal communiji région o enɗen ni amma nu nde en daari ɗu ni fa hannden talki himɓe ɗuɓɓe gartirama ɓolum nani ko Mamman Rabiu ardiɗo suudu kiite du enɗen wi'i Lawan Boukar gam famtinde himɓe.
Ko waɗi ko talki kewɗi joppa partiji ɗi kañum himɓe wonɓe tefde inde koye mumen ɓe enɗa kam woni cigilaki wooɗi ɗowtanaki to kondan laabi joƴƴinama dow filla cuɓaki e leydi men Niger ko laati ɗatol hembre e capanɗe jeego e jeego haali e dow muɗum tirsinama nokku fuu to filtoɓe dow inde partina dow inde koye mumen waɗa dow hemre noga e joyi o futta e rewɓe accana to woɓɓe ɗowtinaki ɗum ɗon ele ɗatol hemre e capan tati e goho wi'i kandu neɗɗo mo yettaki duuɓi noga e goho fu wawata suɓede ɗon du konnan partiji ɗi e himɓe ene ɗowtinaki ɗum kasenna ara fille talkour ndu saria wiyeteɗo casier judiciaire ko waɗi hitande muɓɓere na duuɓi ɗi na duuɓi tati na duuɓi nayyi na goɗɗin ɗon illum duuɓi nayɗe sappo e jeegon talki mum kanon koɓe jeeɓe gattole hemɓe jaari to ɗum ɗon du waddi ko talki ɗi ko hewi e muɗum fu yoppa
dow lawol ko watta ni cuɓakiji ɗi enɗen gonɗaɗi no sirie waɗede ɗo enɗen nder leydi meɗen yeehi waɗoyo nder hakkillo fukkingo waddi ko dental pelle jinganoji himɓe leydi ɗo enɗen leydi Niger gattidane yaade sukaɓe ummatore leydi Niger ko watta sukaɓe ummatore nde enɗen ni duro ko watta démocratie meɗen yaaha yeeso nani ko Abdou Sanda Bourayma ardiɗo hawju golle dental pelle ɗe enɗen ni wi'i Aoussi Abdourahmane gam fantinde himɓe.
La pierre angulaire pour
tiggere ko tuguete dow mum gam batte gacce waɗe kawon sukaɓe ummatore to ɗum ɗon saabi ko kalnami on nder région mo dosuɗo enna mi waɗi jande e tindi yaade sukaɓe kowatta capanɗe joyon e dow fi cuɓaki pewki waɗa e leydi ndi enda nder majjum mi fooɗi hakkilloji maɓɓe ɓe anda ke leydi ndi enen jeyndi enen du woni ko ñiɓotondi hannden himɓe wonɓe les politique ɓe enda ardiɓe ɓe ɓe nayi wiine jaaroɓe dilloɓe noon enen sukaɓe ummatore enen woni ko rontoɓe ndennene kay du e dow majjum no hani darɗen tiɗen fa woɗa e demokarasi mo kedde o e kulle ko taa e mudum nonno du kondan denen kulantereje kawtaade e kulle ko laamu leedi watta ni e leedi ndi to min miila do dun do se tugama to fusu kap ma torbe paaman ko wato ko tawe cubaaki en wada jam e sey
complaise à Dieu par la grâce de Dieu
CNDP fedde hawjini filla jooda haale chakka himbe politique leydi Niger ni hitane duubi ujunaadi de sappo e go kanfo hitane duubi ujunaadi de sappo e jeegom wakkati cubaakiji gonaano gade do andan der leydi Niger fedde de ande windi dewtere no himbe leydi politique be andan tokkira ko wattani fawdu fu to wadu der cubaakiji di andan do der leydi meden dewtere de duuni faawarde hande ide don ide gollire nani ko Yahaya Garba ardi do hawju golle CNDP wi Adama Dawachi gam famtinde himbe
en 2011 et même en 2016
ya eu hitane duubi naadi de sappo e go fayi dande na sappo e jeego e hore mudum min gaddino talkur godon parti fu deki juude tabintini do majjum talkur ndu min inditirindu lawol needi parti ji wakati cubaki non talkur fa warde hande ndu konna endu golla sabu min kolli wono noy hante parti ji gaddi kanyi himbe tefofde inde ko mudum en hebbe kolla himbe mabbe faama needi ko hani wadde ende nini wono cubaki na wada be paama kambe ko mabbe jogorto ko mabbe wakati cubaki watto ko wato ko tay cubaki wada ele hakkilo fukkiw en diam pewdam joni min ko ji sigila goddo latido min inditiri dum lawol needi cubaki min jeyto en marade gender min jewdi e parti ji din endan gombe laamu be wala e laamu be galna fe ger fu di fudu konan di jarondiri dow sey himbe fu immo daro golla heba cubaki wada ele hakkilo fukkiwo le jam e sey
Il faut que tout le monde travaille sur tous les partis politiques pour qu'on crée un climat propice pour la tenue d'élections apaisées au Niger.
Siri cubakiji di andan ni do leydi Niger no e hore mudum kartiji woteji din duni fuddama yeddede der no jingiji reedu leydi Niger fu no kuje gonan duni to jomu yahi windo inde mudum nane to jom bangere do andan jomu yata ko hokke karti wote mudum amma do andan tawa der bangere tugulawa no kuje de andan ni fa handen kukkul kartiji woteji di andan pudda ka fa warde kenna ni ko lawali Abdullah jom bangere de andan wi Habibu Garba gam famtinde himbe
lalle anka os suna
to karti di ngaddama e dom residi tafo de yeddugol majji gahono to min ko katto ko min kalna woni akana fedde gon haani jojjine latine kan watto sigila yeddugol karti di kan wonno be bi der mudum jor wurugo kan woni mawdo fedde de na han taw neddo kalodo hin bibbe leedi no tawa don na han tawe kalodo inde parti di ngala do lamu no tawa don na han tawe ko nan kalodo inde parti gon do lamu tawe don to min kan waddo balle nay mi hettini mi mata e fe goto mabbe tafo ha fedde ne wattaka dun sabi mimto jonka e ni gondon endan balde nay ni endan mi hettini mi maatay fe goto mabbe dun sabi mimto jokka mi hettini fa nyande fedde de jojjina himbe kay na garse de sedna jamaka kan se jamaka mi be ngada hese be munya sana fedde de jojjina handude yedda karti dino fu mi memata hunde fu
endan zakwa so do cin nan sew anga mutane da an gama mutu sun zakka
Dalila rewbe sukabe ummatore partiji di andan no nawtoro WhatsApp e ko nandi titani andan gante fude haboru nane gan hukkude haboru der wakati mu cubakiji gonaano gade do andan der leedi Niger waddi ko subaka o andan ni der balla pagod dental pelle golliroje internet WhatsApp e ko nandi titta hokka haboruji gadi ekkintinojo gonon ko firtande ko e himbe do kulle de andan fu nani ko chemogo Tahiru Hamani gado do inde mer ko min 3 wi Rafika Tahir ko firta e fulfulde
Aujourd'hui,
Hande,
il est clair que
goto ko lati goluduggol e kulle jaman kany réseauji par parti politique waddi bayle sanne e do fi propaganda ji ko watte wakati cubaki se yotteke wadobe halaji e do fi hono kulle jaman e réseau di ko wette blogueur en benda hebi ballaga gollitirde kany e jawdi dundu kondan hono fedde ndarore fi lamorade démocratie kany on ko waddane be kebbe jangini rewbe kany sukabe ummatore tawabe le parti di andan lati ben don tewta fa heba sube be pantino fa wode goldigol kulle kokkol kabaruji di jamandi andan kany do rezoji har filla cubaki wade e der ndiyam pewdan kany e jam e seyo parti di kondan keban barke gollangal do gollaki
d'être en phase avec les avantages qu'offre cette nouvelle technologie
Kogol gadangol to enden gayaga ndema ledde kulle nyameteede e ko nandi titani hande no donno fecce leedi dun donno wasede no kuje de enden no kurde dun ifa hande no donno bonne dun du wela dalila majundu waddi ko Abdullah Ibrahim ardido fedde remobe de enden ni wi ko kogol gol enden himbe kakkilo he maggol dane du o watti yade himbe gay benden ko watta kogol gol enden renake himbe naforogol sanne nani ko wi Fadel Alou ko firta e fulfulde
hunkuna dahino ka kai
hande de salamu moli wari yewde non ko gongol noy wonno wada don endan se tawa gollen don ngade himbe jo fa nyemen no garno be hokke nokko endan fa wada nokku durngol sabu golla nga walana waddon ga mer kay hor mon sawr nakam sabu jabo nokko endan walana be bel ko a do endan der wuro gaya bibbe bombe ne immo jamman jan choppa turareje den endan ben don himbe ni jadu seni joni laamu wari nangi be yey uddowi ay himbe wurngo nana nawdum ka senda le endam to dun saabi min ngaddo dagal e mabbe be acca choppongol mo ngaddo gol endam sabu min kay to gommi do himbe hebe no jennaka alle nokko no wi e nokku gomnanti no endam den ne neddo fu yaani do gonga mu
gonnati jineyno imbe kulma kayinci mo bo
hey banna no gonda ko ni habaruji on
subhanallahi bannira warjo da halana
alhamdulillah tunda me don kira wodi ko on de berna an ko jimmi mi halan ma do majjo
Wai in ko hebi himbe bangerde enno
kenyi mi coy lumo de lore faaba faaba don nammi rebe didigo ibe kira goto on madon batana higo makko bi ko dabbo loktorojo idon dagge de lenyol e himbe ko reere
inna lillahi kunni o wela banun nanul
hannana nammi da hirda mabbe inra on yi iko golle loktorobe mo alta kanjum wadi himbe ko reere e lenyol ibe doggamu illa wurtaki nyogungu COVID-19
handa himbe nanga hulugo lokotorobe
kula nyogungu COVID-19 kanjo wadi himbe gari ibe doggabe embe yamda ibembe magatabe fu
nonnon bandirawo sede en kawndiri ko e mede en tokki laabi jo'inaadi kisinaydi himbe imma nyogun en den tannon ketten kisin imma magu
inara yenya fu na tawemo imma waya manyamata mayahata golle
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e minister kawji do cellal e leydi Niger
rewbe commune bande region zender ko watta laso e ko deki kawri cingi fedde mu en indiraade asusu albarka to debbo fu waddata der nyaloma laso watta der kesol fedde de andam fedde de du ni singama ganna fu do rewbe andam ganneddo mabbe fu no wawi warde wujjaade ceede wartira se kettino dan yewtere rewbe be andan ni Hawa Usman ko firta e fulfulde
Wadi ni dubi naini ko fedde rewbe wi'etede asusu albarka commune mo bande region mo zender jojjina der mundu konan wodi ko hatto rewbe nogayo latibe yontere fu be ngada jidol hakkude mabbe gabbatte be kawra ciede ko haani be ngatta e ndesa mabbe nani ko horeje mabbe biteedo hajja lawre idehal
dussati dela 2020 miti heba
gettire fu imen dessa ga so kambe gala simme de aidi awaran jama hujade ujunere gidda na ujunaje didi sai dun hukuma jaha kunta hajuji mada in gida der gettije didi na gettije nay gartirtaade sai gartira goddo bo sai ada sai dun wadi hitane demmen cenna de dun senni sai dun horna sedda hi e ko wadda kan dun soda hunne ko wadata umfani dego imen chodo jawdiri na balu de dun wadi semen chotta men choda gauri na nyebbe chonnobe chutan deno gidi sai choda sai beedana men sedda du
gambo suley kanka watta nani nyamduji ko sonnete o wi nyande o naati federewbe de bande de endan o wi haajeji makko don ni no huntono yirri fu
ni da ban samin denno mi anna dume woni asusu amma joni komen kebi pirtol ko e mi fami sanne kuma imen keba yaadu yesu do majjum sanne kan joni bali imi sodi der cede asusu no uudi sanne nyanne fu imi hawritina imi resa hadde min gado lumaako joni ma der sire ciwoymi chonnol nyiri asusu o kan ninon fodi hakkilo ame der weltare
ciagal ko be gatto jawdi e be ballondir ndedo fedde rewbe ni wallidu ko nan kambe rewbe endan be codi enda hakkune mabbe yerno fawar jondu ko na horje mabbe hajja lawre holliri
wata sobga anta sam de dun hebi buki na goddum fere cede asusu deno dun adata de awodi buudi joy na buudi laso yaade keme didi sai gadda de awodi lawo sai dun hawndira du yarna ne o mene koy amen no kawni diri do men gadata halaji ni men giya ne o buudi didi waddi na noy waddi de awala ada wawa jaha ta nanu kabbul hore go enfu
Bandiraɓe tiniɓe habaruji studio kalangude yewtere pindulol meɗen hannden ko waɗi dow asusu albarka to on endan ni der commune bande région zender kokkol habaruji meɗen ɗi endan timmata amma ko min dilla miɗen miccintina on ko Baddu Jooɗo kaalen studio kalangu hannden waɗan dow no rewɓe ɓe enden cirora gannatoɗo cuɓakiji jahanɗi gaɗo woji ɗo enden nder leydi Niger Hawa Usman kandu ardoto Batugou